bâtir quoi vouloir. Oh chérie. Mugabo atemba kamunda ujubusima nishuri biharitse ikosa rimwe gusa cyatunyunyaga nawe wabikora nawe wambabaza nawe tukubaho yeah. Umunsi umwe niwicara ukakumbura ntuzashidikanye kuko ndacyahari yeah. Kuko ndacyahari mbinda n'amahirwe menshi nifite ntagukumbura ntakikubonye sinarinzi ko ngukunda bigeza niwumve icy'umutima wawe ukubwira usumva neza ko hari ugukunda yo saka kanya byose birarangiye nahimutse gukunda uhita ushaka undi wibagirwa vuba oh sheri umunsi umwe niwicara ukakumbura ntuzashyira